dore kamananga wase bajura kuruye cyanuza dore kamananga
dore kamananga kase bajura kuruye cyanuza bwiyungi zenze kurwana mana
Singwi yonji ye
Singwi yonji manira leva Yehora mama Yehora none Zenze kurwana mana irwanda
Niti yihuzi
Niti yihuzi ni bunyabuzi